is Madia Music Production.
Mina jalala Mr. Posty kuri ni te futse. 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 Mikawa yako, mikawa yako. Makwiri yako, nyimba yako, nyimba yako.
Phela bene mayingana ngehlisi ndlwa yena, ngehlisi ndlwa yena. Hola, efu, u xitivela kwene sweswo. Wena ati saturumu ya wena, u tsikatata maka ta vanhu. Bene mayingana ya yentlo, i ta yena no ku lava ku yetisa. Hayi xoxo xa ku u lava u xa ku mu byela ku a hetisa ndlwa yena. Hola!
Milo khomeka kumbexane wena. Milo loya ku a nga heti yindlu ya yena. Pelani yindlu ya yena n'wina a yi mi tlerisi. Pelani yindlu ya yena n'wina a yi mi khomise worong. Hi loyi wa n'wani na yena lowa gheyi wa sungula. Iloyi wa wane na yena lowa gheyi wa nsongo. U twa ku phela tuva i n'wana mina. U twa ku phela ni tuva i n'wana mina. I n'wi nyika na mivito ya yena wa tiva yoe. U twa ku loyi phela i xihlong futsek. U twa ku loyi phela i xihlong yo shit. Yeah, what you want my pele ne? What you want me to get a man Joshi ne mali? When I'm Mr. Post, I go come make a press rangali. I'm come make a mickey sana movie. Yeah, every press rangali, I should join a Temban rangali. Every Temban rangali, I should join a Huwadi. That's why I should go away before Huwadi. Not Tembali.